take a good look at you, girl. See everything about you, ingathi kwathathwa ixesha. Umthali xa ekwenzi ngathi bengafuni ukwenza nam mistake. No, 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 iba ngathi ndiligesa hlala ndicinga nawe
Lunge, no, no, no. Uwe nungo wa, nzuku zonke zokuphila.